washajua wazazi, pacha wangu mimi mwili wewe nafsi. Furaha yangu itatosombwe na simanzi, mapenzi upofu nitakufuata dikizani. Uje shanichagua, ruhusu nikutunze, jinsi ya kukupenda nijifunze, hadi uzee ni penzi tulikuze, hiyo naweza garanti. Kesho yetu sifananishe na jana, lami na reli hazitoshani upana. Chumi mbaya, about to spend my 2 days with you. Leo iko na garanti. Takuita wangu kabla uitwe na Maulana. You're my rose but I still give you your flowers. Takupenda sahi na kasi sahi, ni sasa hivi. Takuita wangu kabla uitwe na Maulana. You're my rose but I still give you your flowers. Takupenda sahi na kasi sahi, ni sasa hivi. Sasa hivi,
sasa hivi, sasa hivi. Takupenda sahi.
Sumtakusave na love emoji into your official name. PDA below walker, your license ni bet. I'll buy some boxes you can share with me. Wache kuvisit wishi na mi. Kifungu mkutole kopi usizubai kwa gate. Vitungu tutone ngozi uchi ujionyeshe. Si Valentine's ni kweke akas pale kwa TV. Lazma walewe and it must be me. Kesho yetu sifananishe na jana, lami na reli hazitosha ni upana. Uchumi mbaya but I'll spend my 2 days with you. Leo wiko na garanti. Takuita wangu kabla witwe na Maulana. You're my rose but I'll still give you your flowers. Takupenda sahi na kasi sahi, ni sasa hivi. Takuita wangu kabla witwe na Maulana. You're my rose but I'll still give you your flowers. Takupenda sahi na kasi sahi, ni sasa hivi.
Favorite artist but nakupenda nita compromise. Club date ya smocha umind vile baga sifiki price. Kona movie kwa lapini intimate, hatuwezi shikana kwa theater. Nikuandalie candlelit dinner, tokens kidogo vile mita inateta. Kuna tissue flani nimebuy baggy, stone vile itakuva. Ati games gani hapa labda kadi, I'll never play with your heart. Twende house hunting, tupange nyumba bila intention za kuika. Neza kopa gari, twende nao na nyuki, but yo ni trip ya nja. Hukumu wa mkato ishia kwa chai, twende kibanda. Yetu ni simu iko kwa moto, chaji nende kipanda. Broti mahuta, mahuta, you are my fatal kiwanja. Ukipotea nda kutafuta, I'm one half of the other.
Made it.